Happy birthday.
Solid Ground Family.
Record.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Sherekea siku yako ya kuzaliwa, ndio shaka gondoa. Kama keki imefika, ama kana sherekesha, taka sumu ataturusha mpaka kuna kucha.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday.
Shuka kama Masai, tunakula mabata makuku, pembeni kigwendo na cheza kiduku.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Everybody, everybody put your hands up. Yeah, yeah. Everybody, everybody put your hands up. Everybody,
Wangu kweli si kwa leo ni miujiza. Washikaji zako wote tu nakandamiza. Kwa umri wako uliotimiza, kweli Mwenyezi Mungu katenda miujiza. Wengine wamezaliwa, wengine wamekufa, na walikuwa na ndoto za kujenga magorofa. Yep, ilipati mufaya. Watu tuko haya.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday.
Solid Ground Family.